Matayo umutwe wa 19. Nuko Yesu amaze kuvuga ayo magambo, ava muri Galileya ajya mu gice cy'intara ya Yudeya iri iburasirazuba bw'uruzi bwa Yorodani. Nuko imbaga nyamwinshi y'abantu bamukurikirayo, maze abarwayi babo barabakiza. Abafarizayi baza aho ari ngo bamutegere mu byo avuga, baramubaza bati,
"Mbese biremeye ko umugabo yirukana umugore we ku mpamvu ibonetse yose?"
Arabasubiza ati,
"Mbese ntimwasomye ko mbere na mbere igihe Imana yaremaga, yaremye abantu umugabo n'umugore, nyuma aravuze iti, nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina, akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umuntu umwe, ku buryo baba batakiri babiri, ahubwo baba babaye umuntu umwe. Nuko rero ntihakagire umuntu utandukanya abo Imana yafatanyije."
Abafarizayi baramubaza bati,
"None se, ni kuki Musa yategetse umugabo guha umugore we icyemezo cyanditse cy'ubutandukane ngo abone kumusenda?"
Arabasubiza ati,
"Igituma Musa bemere gukora ibyo ni ukubera imitima yanyu inangiye. Ariko mbere na mbere si uko byahoze. Naho jye mbabwiye ko umugabo wese wirukana umugore we bitavuye ku kubana kuteme n'amategeko, maze akazana undi, abasambanye."
Abigishwa baramubwira bati,
"Niba imibanire y'umugabo n'umugore ari iyo, icyarutaho ni ukudashaka."
Yezu niko kubabwira ati,
"Erega si bose bashobora kwakira iyo nyigisho, keretse abayigenewe. Hariho bamwe batabasha kurongora kuko bavutse ari ibirembo. Hari abandi batayibasha kuko bagizwe batyo n'abantu. Hariho n'abandi babyigomwa ubwabo kubera ubwami bw'ijuru. Ubasha kumva iryo jambo naryumve."
Abantu bazanira Yezu abana bato ngo barambikeho ibiganza basengere, maze abigishwa be barabacyaha. Yezu niko kubabwira ati,
"Nimureke abana bato bansange, mwibabuza kuko ubwami bw'ijuru ari ubw'abameze nk'abo."
Amaze kuwarambikaho ibiganza ava aho hantu. Hari ubwo umuntu yasanze Yezu aramubaza ati,
"Mwigisha, mbese ibyiza nakora ni ibihe kugira ngo mpabwe ubugingo buhoraho?"
Yezu aramusubiza ati,
"Kuki umbaza ibyiza ugomba gukora? Imana yonyine niyo nziza. Niba ushaka kubona ubugingo buhoraho, jya ukurikiza amategeko yayo."
Undi aramubaza ati,
"Ayahe?"
Yezu ati,
"Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabeshyere abandi. Ubahe so na nyoko, kandi ujye ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda."
Uwo musore aramubwira ati,
"Ayo yose narayakurikije, ikindi nshigaje ni iki?"
Yezu aramusubiza ati,
"Niba ushaka kuba indakemwa koko, genda ugurishe ibyo utunze, ibivuyemo ubihe abakene, nibwo uzaba ufite ubutunzi mu ijuru, maze uzunkurikire."
Uwo musore ngo yumve iryo jambo, agenda ashavuye kuko yari afite ibintu byinshi. Yezu abwira abigishwa bati,
"Ndababwira nkomeje ko biruhije ko umukungu yinjira mu bwami bw'ijuru. Kandi mbabwire, icyoroshye ni uko ingamiya yanyura mu mwenge w'urushinge, kuruta ko umukungu yakwinjira mu bwami bw'Imana."
Abigishwa ngo babyumve batyo, baratangara cyane bagira bati,
"Noneho se ninde ubasha kurokoka?"
Yezu arabitegereza arababwira ati,
"Koko ku bantu ntibishoboka, ariko ku Mana byose birashoboka."
Nuko Petero aramubaza ati,
"Nkatwe se, ko twasize byose tukagukurikira, bizagenda bite?"
Yezu arababwira ati,
"Ndababwira nkomeje ko igihe ibintu byose bizaba bihinduwe bishya, Umwana w'umuntu azicara ku ntebe ya cyami ahawe ikuzo. Icyo gihe mwebwe mwankurikiye namwe muzicara ku ntebe 12 za cyami, mucire imanza imiryango 12 y'Abisiraheli. Kandi umuntu wese wasize amazu cyangwa abavandimwe cyangwa se cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa amasambu kuberaje azahabwa ibiruta ibyo inshuro 100 kandi ahabwe n'ubugingo buhoraho. Kandi rero benshi mu b'imbere bazaba b'inyuma, na benshi mu b'inyuma babe ab'imbere."